na le ntombi zase bayi sithweli chukela ngesikothele zafike kwibini zayiphalaza kwaze kwaphumonana nebatatazela zahlangana le ntombi zase bayi sithweli chukela ngesikothele zafike kwibini zayiphalaza kwaze kwaphumonana nebatatazela.